that's coming, baby.
Mazoea yana tabu lakini ana mwisho wake, mateso ni hiyo mpa mifuta machozi yake.
Mazoea yana tabu lakini ana mwisho wake, mateso ni hiyo mpa mifuta machozi yake.
Wewe ya leo sio ya jana, ona. Hey to set maumivu. Wewe ya leo sio ya jana, ona. Ona. Hey to set maumivu.
Bila ya vitendo tayari imesha itabiri. Umekuwa mjasiri tena bonge la msiri. Hata kwenye tabu utakisovuo wili. Na haifanani na kiburi bali umechokwa nami. Misijulizi kwa nini umalaya nimufanya dini. Hata mashoga zako na winda ni wavue bikini. Mimka uzu kama mbuzi tena mchinji ya balini. Makosa na jirudi na yota unayabaini. Ushedi mpaka sibishi jinsi ulivo makini. Machale mpaka na dauta unongozwa na jini. Mana umemkamata mwizi kabla siko rubaini. Moja poa tu kwako simari kitu. Kama ngoma ni lako misili ya mchiliku. Paka na hisi mafala washani piku. Mkuki kwa binadamu zaidi ya uchungu wa jipu. Umekuwa mvivu wa kutimba mahomi. Hata kwenye sex unanigome. Drama kama film. Paka kwenye kapo kutesa kwa zamzam ne.
Weli ya leo sio ya jana, ona. Hey to set maumivu.
Unasema na wapanga vigori kama mswati. Umalaya upo ndani ya damu kama si aji. Please ebu nipe na fast to discuss. Mapenza ya itaji kulipiza na visasi. Mwepesi kunijibu hautaki. Luti zimezidi kama deliver taxi. Day after day unazidisha mashalti. Ata kisila shavu taki mbele ya umati. Natapa tapa bila takukabwa koo. Kisasi zaidi uchokozi sipunde utantoa. Seke seke unazonipa ni zaidi ya ngoma draw. Maumivu yanafanana na hukumu ya death row. Malumbano vita kakafu na CCM. Du umenichoka paka na isinipo kuzimu. Sometime ni shetani so inabudi tumrehem. Let's forget about past please usimtoe damn baby. You got true love paka na jona kav. Nipo tayari kutub na msaaf. Ruksa nikirudia unibanike kama ndavu. Yeah, that's what's up.
Weli ya leo sio ya jana, ona. Hey to set maumivu. Weli ya leo sio ya jana, ona. Ona. Hey to set maumivu.
Inanyuma na choma na choto choma. Inanyuma na choma na choto choma. Inanyuma na choma na choto choma.
Choma,
choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, choma, cho